Sajja botukumbulotyo oli wangeri kyataisa balungi n'abesimbo n'obafajiyotyo nababooleka wab'emitwe emiyaye oli wangeri kyatamanye batefu onkutulidde n'ekitansula nkuyimba komani n'ogira okubulwa wosula oli mubbi nnyo mundeke mmulangire bwate tunayogera ng'abali obukoddomi n'owulira enduulu n'emiranga maama n'abagagga abasikambula mu mapenzi laba obwamulekwa bwefuza obuganda batima olutulesa amabuki ne lufaakuuza n'abali ebuziizi lulindiggula n'abali mulireeyo lwanda sirulya n'abava e bulaaya omutemu awenja ne munda z'abakyala n'akunyuulayo n'obutonda maama ate takuba miisi n'obujabugaya nkugambye luzibu tulya nalweka n'embife wasanyukirwa lulyeyo kyema luli mu nguuli gye twekesereleyo kale eruzibu olwetibatamidde kitalo nnyo kitalo kitalo baana bato kitalo nnyo kitalo kitalo nnyo kitalo baana bato kitalo kitalo nnyo kitalo baana bato kitalo. Tegetesebo walumbe zeruntunu zanga atali musajja bw'atalina kitawa gyola z'abayimbi bosomba obulizi etali siteji abaregi n'ababosanova n'abakadongo kamu n'otugattika otyo sibu gyotutwala tetuli butulo emagombe wale etava kalungi na bonna be yatwala mpawalidda balimbi bululu etava ddoboozi kize watali tawaza nange Pawulo gyendage waleeyo mu ttambiro lye yeewabunye ntisa era yewabulira n'owuwa omulungi kyova ndaba nkuba nkitangayala na byonna byenkola tebimpa maanyi banange saawayo okufeerika ebibuuzo ate ne byanukulwa bitengeri entamivu kyekitawaŋŋanya nange yali amabanja ebiri njogerwako awatali kuwona bwentyo ne neewunika ne mbanga omukyawe ani alinjulira ndiba nzimbi o kitalo nnyo kitalo yaeyae kitalo nnyo kitalo baana bato kitalo nnyo kitalo yaeyae kitalo nnyo kitalo baana bato kitalo nnyo kitalo yaeyae kitalo nnyo kitalo baana bato kitalo. Nerukalira lubukulira engomo ab'emibiri enyeyiwayiwaabo sebo bonna terubatiisa maaso lubawere ba pulesha n'alusoyo ne basindogoma n'olutya lusajja ne luyingirira n'amaka amalungi ne luleka ebifulu kwandifandulojja eye wajjanjabirwe n'ensi yafadda balala lubazingirako wakeeyo batima olutonyaza mu baana n'ofuuka enshenyinya lwa bwotyo leero n'ofanga oweddemu omuwendo kugatta n'obulumi obw'ekika ekibofu lugabana emitima egy'ekinyanya mwattu bantu bannaffe betunyumya nabaabo olina kusanja gaawo atali kutya namu n'atakubya ngeri ki gy'oleka mu mawujje oluusi omuntu ng'oyo abeera n'ababeeka gw'aba boone baba nga abatali baana abagumba b'emitwe abo bantamanze a abatusuza twazira na miranga kitalo nyo kitalo ya
kitalo
kitalo nyo kitalo bana batu
kitalo
kitalo kitalo yo
kitalo
kitalo nyo kitalo bana batu
kitalo
kitalo kitalo neda neda
kitalo nyo
kitalo nyo kitalo bana batu
kitalo
Zirwa mulianga yate Loza lwani misanta mide Munango mte yali amanyo kuimba Atenga nangiru manye dobozi Kalishi mfanu mira mbientero kuimba Tulabye nobulumi obutagenda kugwa Chino shitaro nyo shitaro bana batu Afazali singa baza wabada Ne batu ulira wefana ne waliyo Abalenza bali abebitibwa Onaro abayuza masuti Lulo ne mubiana vya wakaka Lukonjo walango luso uunga Luanda sirulia na manyolu zungu Liruliko musomi na mukafiri Yeye nyanja lwajimara mwobu keje Na yatenza wera mukulivi oh. Kitalo nyo, kitalo ya ye ya ye
Kitalo,
kitalo nyo, kitalo vana batu
Kitalo,
kitalo nyo, kitalo ya ye ya ye
Kitalo
Chitaro bana batu
chitaro
Mbali yao Baka wanenenze mutio kubasa Choka wolozo kufanga wenye zenyazi Kufawe liteka noyo ye chikutuko Mpao nasobola kwa ula mufae Wabula tuwe kangaru mazo kutuka Mbili omune ngeriye neweba ya chikanga wako Mpao musambu kuchiteka mama Nyazala wange yesinga msonyiwa Anzali romu kumakomuronji Owange mpuru kuri nywe ndave kwe Aba oza chichaku nywe ngerieyo Kati oru nywe petero linza tali motoka Uba mumotoka mbe baba yue mburi Zesi uwanga kukufa kunde kwa oneda Oya nenji nyarango vange uweka Mwenge kwe kutuka wa feri kutuko Oba kwe kutiri mburo bufa kumaberi Yegu atanyo olifoti ankubuza Nekano vajeva kubo kuhunu Orioko manyebo tutute mkirasi Tizizi nozafuka mikobuko Enezo kujamu kaneta itesala Zendekane mima lulinzi kata miti Nunorulia novu kazo vuta na bamaso Bwamara kote lwega nyavichafu Chitaro nyo chitaro ya ye ya ye
Chitaro
Chitaro nyo chitaro wana batu
Chitaro
Chitaro chitaro ya ye ya ye
Chitaro
Chitaro nyo chitaro wana batu
Chitaro
Chitaro chitaro oe oe
Chitaro
nyo chitaro wana batu
Chitaro
Zawa kore ntegeka Mweru wa sanga muma kubote bada wawe Kati kumpia rudibiza ya barunji Nebavula nye nyaruli urutianga Lava ina kuwefu za wasajia Kujita makubonga wata ina maso Nunutwe pankide kongu gambie Okufuru lava manyuru ganda Evirunji rutu vile sao Na yekare mukama watyo Nilusatulula wafumbaba runji Umuagaru wao na selengete waliyo Na sigala kuwa semandu botyo ofunda no walulina yato waluno ero sikula bateso bulungi nolaba matembwe gaitinga nawo obukumba nobulu byotatya kwe byero sibye mayumba gabasajja lwalampye ne makerere mbakunjufu liguliru zibale semitwetwe kyokka imuka moyina obusungu tulise sange litazibwaffe yajja oluye yasobya joli bwe wandibonereza n'okomoko naye ffe kankano tulinga baana abatamanya kyaliwo okusooka singa lulya nguzaawo kyandibadde wadde nange nandipakasiza nengulirira laba yezaali entumbwe z'abalungi giringa minyolo gya bunnamunjoloba oyo tulaba enkompe mwatunuulira kati sibo bonna baali bantu ba muwendo ab'embuto eziboleka ebisente basongodde lwabaganzikeeyo kyetwalya twandikizizza gye kyava okusinga okuziraga tuti ene bwe nnaawoloma emiti okubuuka paawo kirikyukako ya rabbi mbasibudde ensaasira abalwadde mukama waffe abaŋŋumize bambi naye nsabira n'abali ku lukuusi lunda abawo ekiwummulo ekirungi olusibira mu mbwa luno ndifandulojja kizibu nnyo olukambwe baana bato olusibira mu mbwa luno ndifandulojja nze kizibu nnyo olukambwe baana bato